style. Yeah, yeah, drop more VT. Yeah, back and again.
Promoter comments up row 256.
Kubira, 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 kusimu. Gamba, gamba, gambo, bonjagala. Kubira, 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 kusimu. Gamba, gamba, gambo, bonjagala. Mukwano, kubira, kusimu. Kubira, kusimu. Kubanganze, nakwesuka. Nakwesuka. Biba kugambe byo bakulimba bakulimba bagala kukuninya kukunimesa baby wange nze nalokinga watali siba na mirembe mama wange yantumye kutwali anti gwali mebirungo wenzibiriza ndaba bakulimba ndaba bakulimba yenze yenze alime birungo alime birungo. Kubira, 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 kusimu. Gamba, gamba, gambo, bonjagala. Kubira, 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 kusimu. Gamba, gamba, gambo, bonjagala. Mukwano kwange kansabo mutunzi yona joli kakutukeko jagali nkubileko nange nkukubileko mabebe yenze vite atachukanga atachukanga ye yeah. Kankulange kankutimbe kuipande balupe balupe kubira 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 kusimu gamba gamba gambo bonjagala kubira 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 kusimu gamba gamba gambo bonjagala kubira 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 kusimu gamba gamba gambo bonjagala kubira 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 kusimu gamba gamba gambo bonjagala.
Promoter comments up row 256.